what's up, motherfuckers? Let me talk to you one time.
Man, I step out on my brand new Nikes.
Look, Sophie, can I rob you West nigga? Kuateka kuwa kunyo si maninda.
Long time nimerudi na sibishi. Industry niko official bila suti.
Na pika nikidrip nikasinki mechapani.
Na kuja solo nyimki kujanga wanane. Na ukileta usoro na kupiganga mabari.
Simu wache ni waroke hadi shoke. Kuwe ni wapole na mtu boke. Mini master root sorted.
Tezi choko za na genge muwa choko za na hii. Oh my, choko za wajue duo gopi.
A for Apple na P4
Star. Sina bingi wanga muwa kote kote.
Kwa daru mindo chopi na mindo wana gopi.
Watiajira on this big one dole. Kia lisi ziteka na pachoche. Chachua sindu kifika na ni kuote.
Ini last mota mark kwa kalenda. Ya ma master maji mabaze.
Togo togo tiki seti mindo pedla. Kingping ni mwashika kas tika. Tika, 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 tika.
Mbogi genje.
Genje,
Mbogi Genje,
Mbogi Genje,
Niko Genje,
Bahati,
EMP Records.
Skiza, mbali nimetoka, mawazo stress, lini nitaomoka. I see my friends die every day. Because of crime I lose my day.
Rise kwa fti achia mroko. Ali ni guide na kukashi ufusoro. Adibo noko tulikashi na mnoko. Tukitapo mamkish maorosho. Never forget shito walikuwa angel. Ukimbriza na kuvex na attention. Alitekeso kipaji na underation. Na ukimkashi fanajua ye ni devo. Kari anga sinzaki kwa mongo. Kari anga sinzaki kwa mongo. Liviti nimepitia ni ordeal na ndomana. Youth wana safana wa feel na ndomana. Dela mina try kukipi drill siku mingi. Wamejaribu kuni derail. Mbogi mindo na wavutisha nga line. Walibaki ni kachore ya kuforce line. To design ilikuwa sawa ni kama ni lime. Niki hope someday vitu zitakuwa fine. Asol noma lakini sijajipin. Jubidii ndiyo kitu ili nitoa kwa scene. Walijaja wakumesea nimebeba dream. Na siwezi lose life ndo nipandi siyekin.
Ula jaire nguwa zote ni kirao. Chanta sam kabla nijichape moka. Geto youth kila gota ni kujogul. Awa daima geto youth wagonye deep ra. Deila ni kufraswa kituriani. Jajare na wotu na zied guwaza. Lutu ama sumsi rudi manyu. Nime VX vile rima kume hidra. Sinari yangu kama dela ni kufura.
Mezo nesu chicha surwa. Leo misi zene sita bigwa ni okote. Nayo nayo kana teso mweke chemba. Kana moto kana umiza mweke chemba. Bad girl, bad girl, mweke chemba. Chemba, chemba, mweke chemba. Umepaka nini? Paka nini? Buda, umepaka nini? Paka nini? Buda, umepaka nini? Paka nini? Buda, umepaka nini? Bakani
nayo nayo asafani kalito
kalito.
Kuna bash na buruka kama mosquito.
Mosquito
kabaridi na vutia mamito.
Mamito
leo kuna waka joko kama jiko. Kama jiko ndani ya bash watu wamejitepa. Wamesunda shasha hadi kwa ngepa. Nika ika sasha akawasha shada. Zika shika tukazima joo kwa mkeka. Kura uka ndika doku pigangasha. Kasha kika msasha amenipakisha.
Pesa kwa bahasha.
Mpenzi mtaza maje. Mina kata maje. Mpenzi mtaza maje. Mina kata maje. Sina ubaya, sinanga ubaya. Misina ubaya, sinanga ubaya. Ay beba beba, akikuja mina deka deka. Deka nyama iki deka deka. Napenda kukachocha kakicheka cheka. Na
kwa bas mina meremeta Njulu bang dona keta keta Na changanya changanya kaka bureta Body figure to waka curata Nikoneshe the math ka opareta Usijali ile tontareta Na kwake na connect na coordinator Sina time ya call mireta Mpezi mtazamaje Mina katamaje Mpenzi mtazamaje Mina katamaje Mi sina ubaya Sinanga ubaya Mi sina ubaya Sinanga ubaya
Msupa uko fine Una kamanzi yako 20 na uko 35 Nitakura ruwa leo kama tumbo fry Ama kare gani, ama namna gani Manze kuna vile, vile na kutamani Vile unakunywa makali mina kuogopa Vile unachapa flash wene wa monyota Unapenda genge, nono kisitoka Jina yako IG nataka kukustock Sipendi mamblaina, mamblaina muwa block Umetoka salon na bado na kusuka Usisikize huda, usifunge duka
Politik, jeshi ikotik, jumutik, luku luku tik Mangeo stick, matoba ni tick, hey tick, tick. Mama mia sema nachotaka, mama mia sema nachotaka. Kayela sema nachotaka, sema nachotaka, sema nachotaka. Mifadili sija anza juzi, papa kasonko nina ujuzi. Bombo clat, atupendu buzi, ma headbutt, munda cheesy.
Mene mgenje wakuwa panga na kuwa pasha Kama tukiranja na natoa rada ya kuwa washa This ningeso kunywa kimbeko
Kwa kichen mahedi mina chain mauzi Bogi yako rezi mina chill na guzi Utaria udihe ukibanja upuzi Mako zako kutu watu nao ikuzi Kwa shedi ni upach na mambogi Leta waganisu tachai wadi moki Underation diyo kitu sijati Na mamention diyo kitu wana pri Maviding tukizidi na masling Rada chafu ndiyo riang wana bring Tukiznadi warazi ni kubrizi Tukiznadi maajinu wana ti
Maruabru wa boss chenje ni kujiseti Njiste kwa mayuth ni karima Shwansi videos kwa kwengde Olipa things kujiri yang kwa disia Michari kwa mongrel ni maus Liviti ni kuprivi tu genje Mawati kila warcho za kizing Kuatiki wala biz tukimedi Chino ching ching tuko nitni Inadisia life riang ni kuambol Veto adiri less charge Afari MG kuwa masho Shashola zinamok ni magundu Ola vibe na mayutu tuko zabe Babili XJ na wori yang zao Babili XJ na wori yang zao
Indele dopa muskiza nkiwa mokoka Indele dopa muskiza nkiwa mechoka Topo kisikiza mashetani zina toroka Topo kisikiza ziwa zeshika
Dexter
Ovisa, unachoma bisha
Leto zimenishika tani hozishe
zitagra
Ovisa, unachoma bisha
Leto zimenishika
Magic Anger on repeat
Ovisa, unachoma bisha Leto zimenishika tani hozishe zitagra Ovisa, unachoma bisha Ovisa, unachoma bisha Na jazi meni
nishika tani homishe gitaga.
Ovisa, unachoma bisha. Na jozi menishika tani homishe gitaga. Ovisa, unachoma bisha. Na jozi menishika tani homishe gitaga.
Zimelipuka, tipro zimelipuka. Zimelipuka, tipro zimelipuka. Zimelipuka, siyo zimelipuka. Ndio nendo ponga skizaga zikiwa zimelipuka.
Doba ni noma nasikia kimeanza kwa kachi. Nasimenishika nasikia kimeanza kwa tachi. Tachi, utasikiza toki jisikia weni mklasi. Zitokia dile githa unasikia tukuvuwa shati. Situko pati buda usilete mashati. Na denge mejibeba ndio nawe kwa katikati. Nasimenishika niko rada na wakati. Wese umesundwa chemba tiusifike uko kwa panti. Ini banga kwa uko rada inakubeng. Deng umezi seti na uko jaba na kidem. Kani chain na pitanga tu kwa gang. Knees and toes baby bend for the king.
Indele dopa muski zanki wa mogoka. Indele dopa muski zanki wa mechoka. Dopa kisikiza mashetani za toroka. Dopa kisikiza ziwa zmeshika roi na shtuka.
Ovisa, unachoma bisha. Na jozi menishika chani humishe kitaka. Ovisa, unachoma bisha. Na jozi menishika chani humishe kitao.
Zimelipuka, tipro zimelipuka. Zimelipuka, tipro zimelipuka. Zimelipuka, tipro
Okwonkopole nimekuja
gaf commotion at the settle. My painting was ungusha kama pedal. Nikyo perform Johnny Genje, ni Genje. Nikyo perform Johnny Genje, ni Genje. Step in, ni commotion at the settle. My painting was ungusha kama pedal. Nikyo perform Johnny Genje, ni Genje. Nikyo perform Johnny Genje, ni Genje. Bazu, bazu wa bebe, juu kwa juu. Bazu, bazu wa bebe, juu kwa juu. Akia nani sija chase, voto wa lie. Akia nani leo stoki, solo wa lie, eh. Magalona ni suka na unaweza. Unakupa na umifika na impreza. Mafak boy meja inyole kama Dexter. Na mashashola ndani ya sachet ya ketepa, eh. Big trip ini naila panatana. Kuna mzuka mibuwa weave kwa itana. Mzuka full engineers in abundance. Jisiki tende kati wongi biashara.
Okwonko pole nimekuja ghafla.
Sidali.
Ni vile we ukuo menibamba.
Femi one pia kwangu we ni mso. Kwanza vilo lituo shaku ileva sialikiso, eh.
Na kupenda manze wo kuwa humble.
Asanti.
Legend, kwangu we ni icon.
Ah, stories are icon, kwanza we kambali. Femi one, mukwa nimekutamani.
Eh, Okwonko umeanza kunichocha.
Azi.
Nisho, ni wapi uliniona.
Ah, Femi one,
eh.
Bow ni bamba. Kwa Instagram nikichekizo mapaja.
Okwonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi one nikikupata. Nitakupenda kavile napenda tambla.
Okwonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi one nikikupata. Nitakupenda kavile napenda tambla.
Come baby, come nikupe genge ten love. Ooh baby, genge ten love. Koma kama kupe nikupe. Genge ten love, love, love. Come baby, come nikupe genge ten love. Ooh baby, genge ten love. Koma kama kupe nikupe. Genge ten love, love, love.
Ini pepe kabarua huwa. Sio ma pepe ya madakarua. Tangu nufisha pete yani sija uwa. Nazima ni pepe tivijua au mvua. Mikongo demsura tabia kutarekibisha. Na size pia umata aise ya chakubisha. Ebombe jirani ya weke pazi ya kudusha. Jini kona Patricia tunabiringisha.
Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili. Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili.
Come baby, come nikupe genge ten love. Ooh baby, genge ten love. Koma kama kupe nikupe. Genge ten love, love, love. Come baby, come nikupe genge ten love. Ooh baby, genge ten love. Koma kama kupe nikupe. Genge ten love, love, love.
Flare Media Incorporated. Flare Media Incorporated. Flare Media Incorporated.
Kama penzi ni kipofu mimi ndio stick. Wengine waki walk off mi ni ta stick. Isi yo juju kamote yangu ni stick. How can I breathe na simu how pick. Na kufikiri ya zaidi ya vile na sahau. Mapenzi ni safari na usha kula fair. Wow, how, haki unanifanya how. Nimetupa rada imebaki nitupe mau.
Unafanya mini imbe injili. Unafanya
unafanya nisinyonge tumbili, unafanya mimi imbe injili, unafanya nisinyonge tumbili.
Come baby, come nikupe genge ten love. Ooh baby, genge ten love. Koma kama kupe nikupe genge ten love, love, love. Come baby, come nikupe genge ten love. Ooh baby, genge ten love. Koma kama kupe nikupe genge ten love, love, love.
You got it.
Basi wacha ni kuambie ile kitu mina die. Shori bas tingi za kitingi. Basi wacha ni kuambie ile kitu mina die. Baby hiyo mchezo ndai weza walai. Basi wacha ni kuambie ile kitu mina die. Shori bas tingi za kidogo walai. Niki anza stai tingi za kidogo walai. Napenda iwe tight isikuwe tu pana. Fungua tu fine ingie tu sasa. Inama tu fine nikujie tu bumpa. Kitu deli hiyo kitu naichapa. Nianze pole pole ndo nikimbize faster. Hiyo kitu inaleta makelele ka pasta. Utajua kitu sahi una deal na mamas. Kila shot nikipiga na pepeta ka gangsta. Shori bas tingi za kinyama walai. Nikianza style ingi za kidogo walai. Nikichapa usinilete za kidoto walai. Basi shori seti poa ni kuchimbe walai.
Tukate, kate, kate. Tukate, chunga usrushwe. Tukate, kate, kate. Chunga usrushwe. Tukate, kate, kate. Tukate, kate, chunga usrushwe. Tukate, kate, kate.
Kang kang.
Chunga usrushwe.
Usimind attitude buda, niko na homa. We tuba rizuki, sikiza kangoma. Jora piga freestyle, ndo mana sitaki unipe. Na kama we ni chura, sitaki ata unipe niki. Anza kuflow, na una feel na kuboche. Kikatafute kamba na ujifunge na yoko. Na mistari zina flow, juni talenta ya uko. Buda uki nitasho kwa meza ekelea kaso. Ngoja, atunalia kaso ni mingi. Toja, nimeva simia mbili. Kitu moja, mistaki nitupi mane akili juna. Jifanya skari buda mi pili pili. So kitaka ni kulambe na uonji chili chili nina. Itoka auto inatema mbili mbili. Sama guy ukeni cross kang kang kili kili. Na rada misafisha na kimas gets me.
Kate kate kate. Kate chunga usrushwe.
Hit hunting, hit hunting. Bad hunting, bad hunting. Hit hunting, hit hunting. Bad hunting, bad hunting.
Kani kumada, hii ni mada case. Kani kuika bana siya wike in case. Na iguza, na iguza na haste. Aki iguza, itamore na face. Guza, guza ololo, guza, guza ololo. Sema guza, guza ololo, guza ololo. Guza, guza ololo, sema kani kumada. Hii ni mada case. Kani kuika bana siya wike in case. Na iguza, na iguza na haste. Aki iguza, itamore na face.
Mtoto siya na haga sisi. Mabude zira deme fura hagali pakaga mafuda na cheki. Nasikia ni debe na chuna venye na kuda. Mistari mina roge na pomo waga ukuda. Judonda minanganya kadere leo mtati. Jivenye na bebesha ina kanka mtati. Atitube na chuna gena tuna nangwaima. Nasikia ni miakanga wo hit manjo utati.
Teni na chuma ya doshi kutoa moshi. Hizo zingine zitoshi. Wezi kunja ilazima joe kunja na goti. Kitu farm ina drive kama moti. Fanya una squat count na kalia poti. Ni mumu nyeko mami eko. Kula njoti, venye amebeba nika, yeni ya toti. Buru kenge na kukata kama pele. Na buru kamina sasa jasike.
Juzi, ati mutafanya nikai kama chungli, ati mutafanya nikai Italian wa azuri, ati kuna venye eyelash zenyu ni mwavuli, ati pata pesa njota joma na sabuni, usipake foundation ukana vumbi. Kuna dame ana changa changa, ana buy makeup ya kupaka paka, kuku kuku manga manga, turi turi dara dara.
Siri yangu when I wake up, I bake up, siri yake when she wake up. Ni makeup atoti mascara lipstick imekaukia kwa sigara crop top umebaya pasngara swara swara mina kwara demu to maziwa na kulagi nyasi wazi wazi uneza chua kana wasiwasi nikarembo kana piga mpaka nyole basi side chick ndo wacha lipstick kwa shati silo rembo ni makeup.
Nimekambila ngodha na nyonginyo.
Basi sawa, tukandane, tumizane, tufinyane. Niko na first aid kit, iko na funnel.
Notes zangu ziko KBC channel.
Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto, moto, moto. Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto.
Chirada gane
nada kamata sista kata chuna chuna fudi kutumia melkata nada kamata sista kata makedani tukisikiza DJ kata
wameanyap kijijini wakomi wasomi adi majini mashoshe mafiat wakudukani D Kingpin toka sauti kuna nisha damu mabatini magalde mwako juu mitini maboyde mwako chini inta kwa karing ari ring ding
mjara kabisa ndo ni mtoe joto ndani ya nisa na utitie roho hadi kwa miso na katia poko ukipakisha na kupiga koto ama yes kidole sambusa yes kidole sambusa ama yes kidole sambusa yes kidole sambusa
chura chura anataka tukupigwa kesho pura pura kipa anadai tu Vanessa pura pura anapiga tu bila chesa sura sura anana joni memteka na kokota kipungi ai inachota andipodi cheki vile kana soka inasungi ai mina teka tu kadi njoki ai
nyap 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 n
nyap wo tandika 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 ki nyap 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 eh nyap nyap wo tandika 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 ki nyap 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 eh nyap nyap wo tandika 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 ki nyap nyap nani yalo nani yalo land nani yalo nani yalo land nani yalo nani yalo land nani yalo nani yalo
namjara kabisa ndo ni mtoe joto ndani ya nisa na uchitie roho hadi kamisa na kati ya poko ukipakisha na kupiga koto ama
yes kidole sambusa yes kidole sambusa ama yes kidole sambusa
it's JKJ on the VIP
city ride lipua duta lima na bunduki lima na bunduki city ride lipua duta lima na bunduki lima na bunduki
pom 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 pom
yeah
oh your boys anapenda pom pom
yeah
chom 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 chom
yeah
first date anataka kunitrom anasema nanitaka so soon ananipenda venye mtoi upenda cartoon nimemtambua sikuzi mimi namuita tycoon alianza kula vitu tangu akiwa class 2 sikuzi anajua stingo mpaka za mababoon mpaka za babu acha ni come through acha nikae juu nikupe vitu feel good heshima ina meza msumari so tulia urelax usijali nachunga usimwage uhai nataka feel nika unazirai kabla ufike saka kangwai ukisha rudi mtawe jidai pongi na ngwai taro hudai
city ride lipua duta lima na bunduki lima na bunduki city ride lipua duta lima na bunduki lima na bunduki
unasikia napenda kitu na napenda kujidai anataka gabo zongo eneza gamu dishi faini liguzaga kinoo kidogo abandi unasikia nataka nini anataka mujudu bang anataka pewe kitu sitafanya joa trend anatakia banana na stingo mingi za ben taking yo some come anadai ni msuke ni suke suke pungi pungi nieke matuta ati kwanza za mawax kwanza za mauta saru ni medi nasikia jo ni medi na fili ni kuambia manzo umebeba mati ati ti ti sivako ya ti ti ti
ti ti ti beste sema tichi
ti ti sivako ya ti 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 sivako ya ti 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 napenda matiti ah
city ride lipua duta lima na bunduki lima na bunduki city ride lipua duta lima na bunduki lima na bunduki
pandemic pedi wangu anasenge hadi Kendrick tuko ocha tunavuta boza mamutisa ametukaribisha na mboga mapantre wanaona ngombe kuku madembi ringanya na kadudu night runner size wezi toka pudu mturo kwa ngatamu itati usiku na ma terrorist hana wata kubom pasta nganga hana wata kukon jivanjigi Kenya ni zalon Alejandro van de mapon
pandemic koroka imeisha pandemic demu wako handsome pandemic huna chaja Samsung pandemic pa pa pandemic oh pandemic pa pa pandemic oh pandemic tako juju ka breaks za Honda tako black black ka shit za Honda na tuko mavela kacho giwa mocha waganga si wagenge ni nambogea macha tako juju ka jack ya tractor kunifanye wet car sweat ya jam down kanapenda mao na mset protractor manzi kani mchep na mchwep na count down ala kazim ala kazam abracadabra zing za lazu nilko wazim pedi wa sadam maka kabrasa kanitabasu
unajua mapema
acha macho cha unatachisha ya. Mini Cristiano Ronaldo sichezi vimesi kama governor wa bado ruki kasina unaruka kipetero kiyesu kata history kana kata na kisu jumi upenda mabosho do na blend konyagi na kavodo ke moda kena nireke modo zina nice kama devo agatondo kami ni Samson nye ni Delilah mamekunasa kama Raila jicho nyanya zimerate macho kam China kona kina minor na mademo finer mapema mapema very fast.
Kimbogi yote my crew ma silver ndo zimejaa kama Manchester blue kem ndo liko inafanya gani dos daro papa god unionyeshe ganji kama flaco ni ya disema figa makoma na maziro very soon itabidi nikisonga nikiprado fan after fan kwa chukua waki kam na maliki wasafi ongeze bei ya bita wasoro kuwa punish kutepea kaki flag no kizidi kulegeza ndo tatake your madam kem watagwane watabai miss kasi ganje haini saidi saidi watagwane watabaudi.
Tugongi pesa ni upuzi. Nataka kuwa na shares kakuzi. Nijenge uko nyali. Ini nice nikikunywa sharubati. Ukirushwa manzi kalale. Kompeni kompero safe. Bazo, bazo, mi ufanya biz na mabazo. Sipendi chali yamewekwa. Unalipiwa nyumba rwaka kalale. Wanaumu wakiongea kalale. Okay.
Kani kumboka wasibisha ni na wale. Afubuda kwa igame mindo chizanga malale. Na kuja solo nyemki kujanga wanane. Na ukileta usoro na kupiganga mabare. Wewe kalale hapa mkwa watu wakale. Juna tafuta waniko hapa na pale. Nesipo jipa mina hami ya kitale. Kaposho mipale na puuza ukware. Ukware zopakoza kupati misisare. Sisare jubado mendo tembe ya nanare. Na ukinipata kwa chomi na kosa jemali. Mina kulanga mbosho wukikulanga mabare.
Niko kwete niko niko zanabe kana kana shi nimepandisi ambanati juni nganyare kuna vile nimekana fi nimebana shi mbotu nimeenda sumbe na se juniko na kish saubaya nikinja na mo atire nangwa makangede na wanda na su juniko masi malego na mgana zi sosi na masi na wategi adi wanati Ziki wa mocho kanga mbaka wa njifo Bogi yake ni kupuachi kama wa gido Ziki wa mocho kanga mbaka wa njifo Bogi yake ni kupuachi kama wa gido
Genje streets unajua ni kuwa mocho Mikirao na rauki ya kuwa mocho Wa mocho, riang ni kuwa mocho Wa mocho, riang ni kuwa mocho Genje streets unajua ni kuwa mocho Mikirao na rauki ya kuwa mocho Wa mocho, riang ni kuwa mocho Wa mocho, riang ni kuwa mocho
Racho Langinyo ni kurianyu Wola beda 21 karuna Wairua kujirianyu na makugling Mongrel, Moscow, Zaki Ganfa Wavecrow, Delang ya ni warena Ubra, wola yutu ko MG Dople, machuenga, kila rengwa Batko, Ngwara, Chude Genje Chimling na waflinka Laden Wedepo, tuko depo wakiwa mocho Genjete na wobritu kibambuka Rakitich kuwa dalo wakiwa mocho
Genje streets unajua ni kuwa mocho Mikirao na rauki ya kuwa mocho Wa mocho, riang ni kuwa mocho Wa mocho, riang ni kuwa mocho Genje streets unajua ni kuwa mocho Mikirao na rauki ya kuwa mocho Wa mocho, riang ni kuwa mocho
Mbuku jo, nimekula mbuku jo System jo, imeninyi makazi jo Degree yangu Ni urembo jo, mbogi jo Inataka dishi jo Inabidi tuwateke, wa mocho Tupateza matwara, wa mocho Utanipa tazabe, kanashi Mchana maini, sima bati Nikichora vile ntateka tuwadhi Nite mkulima na mimea Mkurugenzi wa kutipulizia Kuwa mocho, ndio riba
Genje streets unajua ni kuwa mocho Mikirao na rauki ya kuwa mocho Wa mocho, riang ni kuwa mocho Wa mocho, riang ni kuwa mocho Genje streets unajua ni kuwa mocho Mikirao na rauki ya kuwa mocho Wa mocho, riang ni kuwa mocho Wa mocho, riang ni kuwa mocho
Iba, chogi doga sheshi ya kiri Iba, chogi doga sheshi ya kiri Iba, chogi doga sheshi ya kiri Kiri, 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 kiri Iba, chogi doga sheshi ya kiri Iba, chogi doga sheshi ya kiri Iba, chogi doga sheshi ya kiri Kiri, 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 kiri
Weni daya
Weli
Daya
Weli
Weni daya
Weli
Laya
Bomba tu bomba, songa na doba Nyoko nyoko niko jaba kigomba Gonga kugonga, gonya kugonya Nyoko nyoko na kabonya kubonya Dem ni katot, kana lewa na kashot Kana fana na bokot, kana penda nyef nyef Kenya tunadeni, tunabol na maheni Saya shida na wageni, tunapenda nyef nyef
Iba, chogi doga sheshi ya kiri Iba, chogi doga sheshi ya kiri Iba, chogi doga sheshi ya kiri Kiri, 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 kiri Iba, chogi doga sheshi ya kiri Iba, chogi doga sheshi ya kiri Iba, chogi doga sheshi ya kiri Kiri, kiri
Unapigwa blab, ulifutwa jo Unacheza bilo kumbe ume ulipitwa bro Unacheza na wasupa kumbe wanataka do Na story za manguna kwa bazenga siyo form Kazi ni kazi, yani kazi jo ni job Manzi ni manzi lakini wengine ni con Dati ni dati na kwa game in the tone My fans keep on, ni mewashika kama ndom Na jina ni
Dexter
Only one kwa game, king of genge Pia jo ni name, ni spit wana sing Kisha wananza kublame, only one delo Hello
Diba, chogi doga sheshi ya kiri Diba, chogi doga sheshi ya kiri Diba, chogi doga sheshi ya kiri Kiri, 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 kiri Diba, chogi doga sheshi ya kiri Diba, chogi doga sheshi ya kiri Diba, chogi doga sheshi ya kiri
Bazenga
Kiri, kiri,
Yo,
kiri
Mana step out na ma brand new Nikes Mzupa na nisuka kunikaf si raisi Mr. Undertaker gizwa zombie kwa rim Bazenga daddy ni shaky set kwa taxi Pori na ma brama pull up ndani ya Datsa nafika nikidrip ni kasing kimechapa nisipoka funga na hizi ngoma za anasa neza anza chachendo muto izo sadaka nachafua sina jito wa vroom vroom gafla binvu nisha chafua sin tu vile mina za mahiti na chomea P2 vuta waya sim 1 tu mapesa sim 2
kabaridi miucheza kabaridi yangu sisa kuwa teka kabari yangu anda woda cheza kabaridi kabaridi miucheza kabaridi kumijamu dosho nipe izo mili warazi apana hivi hivi mugi mok na watavash kabaridi kabaridi cheza kabaridi
kemba banda vile ime murigisha ni mabuni kiva mtajificha ziki nice mwere kula folia kichwa kwenye joga zangu za kipapa kutoka siaka kama shidi ya mugoka manaik mwingi ya nazo troko sika menuka ni nani kuchafua nipate zabi wafichia na maklax kuficha white na kuzunda kama Pablo na zile ndeke niliacha na madibla venye nikifandisia wa ujipa kabla kutoka miukili giluku luku besta dinjege wa udi teya lena kusho niko na gang do your game usimoku ukatenzi atangiso mupachigika denge kabaridi miucheza kabaridi yangu kita kuwateka kabari yangu anda woda cheza kabaridi kabaridi miucheza kabaridi ngumi jamu dosho nipe izo mbili warazi siapa na hivi hivi muki moku na watavash kabaridi kabaridi cheza kabaridi
nilikula mbosho ndonyo saina nyambisha kidina wapangisha line very bad ni mejipindizi gangsta enzi za 200 ilikuwa kidi niko mraju kejani jona itagwa dadi nyama kwa machocha tu waperemba mapori piga mtarafika zabesh ibaki ni story juu informa joni wengi unaza ingizo kongori ni bro vi nikitonje ifyang leta mustiri sura ya madege kuhesabu joma ngiri napenda kuni abani juni kuwa na kisek nchafuo chafuo juni kuwa na dati mine nikikanja ni mapoko kama host wali like
kabaridi miucheza kabaridi yang kita kuwa teka kabari yang anda wada cheza kabaridi kabaridi miucheza kabaridi ngumi jamu dosho nipe izo mbili warazi siapa na hivi hivi muki moku na watavash kabaridi kabaridi cheza kabaridi
singi zinjeve singi zinjeke singi zimpanu singi zimbongo singi zin singi zide shina jipin jeshina jipin zin
tell superman never play this week this are no quick tonight this are see a wheelchair never my shine so the pages nearly follow forward the guys are the flames increase sanka the dose like a cake suzi but me just say
my gun can't go me now go me ni bazenga kili fishu AKAQ pini kwa shu bogi mbogi with them fishu yani mabani na kill them so bad now can you trace me both mo papa with lucky with me me no 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 god come out come out both mo we empire
singi zinjeve singi zinjeke singi zibani singi zimbogo singi zi singi zi jeshi na jipin jeshi na jipin
kabaridi miucheza kabaridi Kita kuwa teka kabari yang Anda wada cheza kabaridi Kabaridi miu cheza kabaridi Umi jamu dosho nipe izo mili Warazi siapa na hivi hivi Muki mok na watavash kabaridi Kabaridi cheza kabaridi
Dexter Frankie
Story ya hood dem nilipata K1 nikienda kwa lock alikuwa fine figure na kaka chupa kuchacha na marif nikasema nitupe lugha kujibonga kama man nikaofa kwa drink bila ye kukataa akajibu
yeah but I only take Hennessy
kama bazu kujichacha nikabai hiyo drink dogo dogo mistari nikaanza kuzitupa akiflat tu na mimi oh my sikujua alikuwa na mtu mavidevu na vidings zilikama kini kitu jamo oh dem alikuwa tu ndenga na hiyo na
tere tere hey, tere tere hey. Tere tere e Teresia Nikimuona nasikia kuteleza Nikimuona nasikia kuteleza Tere tere e tere tere e Tere tere e Teresia Nikimuona nasikia kuteleza Nikimuona nasikia kuteleza
Kuna meninoki kama kiguna njia Na vile menidedu tatha ni mini mesia Na kuna venya mejibeba kuliko dunia Na thora kama chombo nikizama kagunia Kumfanya miujiza kaza Jeremia Kumpanda chini kumride kangamia Kwaza kinidigi nasikia kupandisia Kushoto kulia fisi wakiangalia Dere dere ye upenda nganderere Nyuma mbele ni gonye kakadere Paka madedeleze ni ngoe hizo pembe ni chome kama ini ni tere mshe na sembe
Yeah.
nichanganye tena ndam nani tikio tatadie
adi gada adi gada adi gada.
Hadi shoke, kuweni wapole na mtoboke mini master route zote. Tuanzie mbote na dondoka stage zote. Na jump start kile na majama kama forte. Itabidi wao koke. Water to wine hand down. Quarter to nine man down. Bow down. Ni show nani ana run town. Kutoka downtown baby.
Kani noti na die ni okote. Kani noti si die mini sote. Kukafunga misifikishi forte. Ukija sisa nipote best choche. Nina dem ala die die. Kwa ndai iko nini tuno vai vai. Mangwai na nakutu nyege full full. Walai operation kuchafua iko nini my guy ah.
Si dai duka haba si dai wakukinda. Na dai duka moja kazuri ntakalinda. No wanda niko book love is mad na wawinda. Na bado tutalanta kimsword mina imba. Waliona na omoka wakaanza kukachuki. Jurapiga tu maluku lakini sipigi suti. Na teka dem yako maeria na kula pusi. Alafu badeng nakapangia harusi.
Wati ajira on this pigwa ndole. Kialisi zitekana kwa choche. Chafua sin tukifika na ni kuote. Toka east, west, north, hadi south. Kote kuote, kote kuote. Jina bigi wa utambua kote kuote. Kote kuote, kote kuote.
kote kote. Chafua scene tukifika kote kote. Kote kote, kote kote. Jina bigi wa utambua kote kote. Kote kote, kote kote. Chafua scene tukifika kote kote.
Soko soso, soso. Wata bonga ngoso, soso, soso. Zile za orosho, shosho. Kunani, iko kwa soko. Mina mali, neseti kwa mbosho. Home ya kanjingi, utaoni kwa kanjingi. Mina kiting, judawa iko kwa chingi. Seti kitil, ndo uwashe tukisini.
How are you, sir?
Ndo uwashe tukwa sini.
Kwa daro mindo chopi, na mindo wanakopi. Mistari wanatema, buda sahi hazidoshi. Wa super wow, bote bote na wapiga doshi. Mastingo, zote zote aditowe moshi. Mitu wakagaka yole, nasiju kupika hodi. Nipate po masimba japa, peska no na rodi. Na mogi, jeshi ya wokovu, la Jehova wanyonyi. Choche na koko ni mandole ya
kinyonyi. Kwa tiji round this, bigwa ndole. Kialisi zitekana kwa choche. Chachua sin, tukifika na nikwote. Toka east, west, north, hadi south. Kote kote, kote kote. Tina bigi wakamua kote kote.
Mani na kutu hadi kwa booth mukula itina. Flex na girls jina kema kena. Ako fine fine one shida mdomo matena. Unasikia beat unatete mani na kutu hadi kwa booth mukula itina. Flex na girls jina kema kena. Ako fine fine one shida mdomo matena. Kumbe dem joni ngeus wage dhomo. Wage dhomo ningeus wage dhomo. Kumbe dem joni ngeus wage dhomo. Ako zabe anashikisha na thiongo. Kumbe dem joni ngeus wage dhomo. Wage dhomo ningeus wage dhomo. Kumbe dem do ninge uso kedomo. Kana babo kana pendanga mdomo.
Yeah. Buda boss kumbe ngeos ni wagidomo. Anadaidi na venya pendi masomo. Msomo na eza flow sipendi mdomo. Si formal itabidi ni seti kikomo. Si normal chura kupatana na ongongo. Kwa ngango skinny nigga kupatana momo na hormones. Zake zimepanda past kongo. Leo ni manduru na masifa ni za kiongo.
Kani ngeuswa gidomo na natupa mdomo. Kana bonga chafu na kasafisha na omo. Kana lia lia kanyamazishe na lolo. Noneza kapatia juka na washwa na hormones. Kani basha na kujanga na kiondo. Na katanga mabia nyimki katanga mavodo. Kala clash na na vibe na opondo. Nataka tuka soup na samaki ya kamongo.
Kumbe demjo ninge uswa gedomo. Wage domo ninge uswa gedomo. Kumbe demjo ninge uswa gedomo. Ako zabe anashikisha na thiongo. Kumbe demjo ninge uswa gedomo. Wage domo ninge uswa gedomo. Kumbe demjo ninge uswa gedomo. Kana bubble kana pendanga mdomo.
Ala, kwani weni nge uswa gedomo. Ala, usha niletea tumudomo. Ala, ili kuteka kimangoto na dhani ni vajo. Gombe niliokota poko. Akili lia gwembe sialipenda dudu. Akadra istati siapatiwe mudu. Akana lia kutu siapatiwe munju.
Sasa ex chaniyo. Akisa ucheko bwana adi unimaliza. Ikiza Ibiza mama mapiza. Baridi ya priza tuna majira. Mapunyato sasa adi kwara pingiza. Sigo flani kwanya miujiza. Suna penda Tony kani sina. Tony kani sina.
Basi cheza na dudu. Cheza na dudu. Baby cheza na dudu. Place imefika basi cheza na dudu. Pigwa marungu. Baby kula marungu. Minataka ni kukembe mama. Kuna vile unanipa tama. Wacha nishike jegi yako kwa ma. Ntainyonya tukifika kwa ba.
Vika mwisho nilipiga niko inangi. Nataki ya pungi vimutulia doi pangu. Imefogoza makina iku kidale doi daru. Katuko za bodungu tabakini wa ulame. Lirikali mutil na domani. Na vako za mitari muzi tuwa ndani ngani. Na dobo za fogoza na karaim skimkali. Ndomana nasikia nikani ko beach kwa bahari. Napenda keki jaki jito chana gasha. Jukila siku nasikia galas majomi ni party. Taka party ni party na party na party party. Ndomano unasikia mistari zangu ni posh posh.
Kani big party basi booty call. Masaya studio tanipata niko zone. Mina saka do mina die to go ball. Liko drinks niko on ki 14 to na fall eh. Kani kubeba beba what a free for all. Kani majaba na matul cinnamon eh. Mami rien kani yen kani bang. Mina yen cho tucheze mbaka check. Come we stay get loose no delay. We gon do it your way eh. Desi yan chiki yen same weza. Wait a little drinks leo ni crate juu ya meza. Leo ni na kutu piga tot supu ya weza.
How are you, sir?
Na kuna zangu zikishika zinaonesha kama kwa tua. Napenda mangoko wamebeba manyagu. Na roro sake ngine kakuwego
mdo shake wa kwa na ni matoa alafu ni makoa kwa na ni matoa alafu ni makoa kwa na ni matoa alafu ni makoa kwa kusuko kuseso alafu tokwa
ndani shikanga patali pika mbete ngapiga kwanza segete na shukisha zangwete alafu ngatoa tenje ngapigia madenge akanonesha corona ikidai nikifanje kusema nitulie jirani akaanza kelele kucheki rada gani napata kumbe ni lele nikajipimbe zikaniweka lembe nikafika kwake napatanisha mea pembe akaanza na masharti ati nitoe shati hapo rada safi kakula kama lafi kidogo tunabishiwa bana kwani ni nani na gutuka ni buta kana yuko kamrazi
ai matoa alafu ni makoa kwa na ni matoa alafu ni makoa kwa na ni matoa alafu ni makoa kwa kusuko kuseso alafu tukutokwa na ni matoa alafu ni makoa kwa na ni matoa alafu ni makoa kwa na ni matoa alafu ni makoa kwa kusuko kuseso alafu tukutokwa
Mene kodolea macho, akatoto, I swear Na niko single, misi die izo vako Zako za kujingle, jingle, na kumingle Mina die ni kukembe, ni kudare Adi uwike kama korino Misi jali na choma foto, atakama wako Kijicho, alijifanya guiji kapatana na bigi katoka Kijicho, maisha yolo yolo na mayelo yelo Mayoyo, mayolo
Na ni matua, alafu ni makuwa nkuwa Na ni matua, alafu ni makuwa kuwa Na ni matua, alafu ni makuwa kwa kusuko kuseso Alafu tukutokwa Na ni matua, alafu ni makuwa kuwa Na ni matua, alafu ni makuwa kuwa Na ni matua, alafu ni makuwa kwa kusuko kuseso Alafu tukutokwa
Tiko sherena itaki asira Itaki mabombo maniga Inataka tuma kwanto meiva Bill nitalipa kwanza kani kuririma Efo, epo na keifo kanali Sijai kata guil, kata guil katikati Sipati na kata bale pali yaifai Kabado unapima, teki venye naifanya Bado tuko baesa, bitch ni bad manas Kama kuna giza, taitana Bado tuko baesa, bitch ni bad manas
Bitch ni bad manas, manas Bitch ni bad manas, manas Bitch ni bad manas, manas Bitch ni bad manas, manas
Bitch ni bad manas, manas Bitch ni bad manas, manas Sifatani na umati na jinesi kama bangi Alipono na mababi yesi guashe ni banisi Mkate na ukapi jo mchai na amani Alimesa kabaki ya konditi juu ya haki Atakikani na umati ya kitoka atabaki Hindyo wori kwa mzazi tusilete za uzani Nime uwa
Tiko sherena itaki asira Itaki mabombo maniga Inataka tuma kwanto meiva Bill nitalipa kwanza kani kuririma Efo, epo na keifo kanali Sijai kata guil, kata guil katikati Sipati na kata bale pali yaifai Kabado unapima, teki venye naifanya Bado tuko baesa, bitch ni bad manas Na kama kuna giza, taitana Bado tuko baesa, bitch ni bad manas
Bitch ni bad manas, manas Bitch ni bad manas, manas Bitch ni bad manas, manas Bitch ni bad manas, manas
Weni mrasta mandasta umeka kwa kicho Weni kimasta mabasta dulwa kuficho Unelewanga munelewa Unelewanga munelewa Hapa sinayo mbogi ni arasta Wa super marege kwa Snapchat Mazigi jo tutinge madasha Anakuparesha tunapulula mabianga Na ima jani siya kericho ni agabianga Ilianza kakikolo saini pienga Nina seske menijazi ya weather Barreta bakmanyu ya effort Nina mazigi kanichi na kondiko mia Netflix maria na kwando sesmia Makuki ndo hizi baby memshikia Ruki lakini leo beda na rukia Backbench na misi mabusu Freaky Friday na get loose na Lucy Tika highway majira ikna ngusu Bigwa wire kazuku Rasta nikiwa area sizi wake Flash flash kani tei ama mbotke Rasta tuzidi da usadi shokde Ala na uwekange chini ni okoko Kwa sherena itaki asira Itaki mabombo maniga Inataka tuma kwanto meiva Bill nitalipa kwanza kani kuririma Efo, epo na keifo kanali Sijai kata guil, kata guil katikati Sipati na kata bale pali yaifai Kabado unapima, cheki venye naifanya Bado tuko baesa, bitch ni bad manas Na kama kuna giz, taitana Bado tuko baesa, bitch ni bad manas
Bitch ni bad manas, manas Bitch ni bad manas, manas Bitch ni bad manas, manas Bitch ni bad manas, manas
Oza, tuko low Tukolok, 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 tukol
Ata ukitoa logo tukolok
Nikonok na matiri uneza piga chok Ni afande bila chengerere but nime kok Niko juu yanganya majicho nyanya Kibibi nikikuja kila stingo tutafanya Anaipenda lakini utoka raba Zangu nikushika na nichape bila raba Short saba kuwa kaba Kama kamepepa ninacheza na masiana Kwela venye bigi ninapanda kama lada Lockdown touchdown baby calm down Downtown kuwa beba mbaka uptown Tuko lock make jani uneza go down
Oza tuko lock Nama bang bang bigi tuko lock Oza tuko lock Nama bang bang bigi tuko lock Tuko lock tuko lock tuko lock tuko lock Ata ukitoa lock tuko lock tuko lock Tuko lock tuko lock tuko lock tuko lock Ata ukitoa lock tuko lock
Sizi chokoza na genge muwa chokoza na hii Na chokoza mazekere mbaka mutaniti na juni busy meni ngora Busy na nipima Busy na ningore kini ngora muifira Na busy kini bamba muipiga makumbi Nisi tukaga fiti nipiga na 6-9 oh my Chokoza na hii na manadi Chokoza karazi kadidika sagani oh my Chokoza wajue tuwa gopi Chokoza wajue trending na tuto Kini mina manadi na tuko locked Cheki tuko locked Jege tuko locked Aye
Oza tuko locked tuko locked Nama bang bang bigi tuko locked tuko locked Oza tuko locked tuko locked Nama bang bang bigi tuko locked tuko locked Tuko locked tuko locked tuko locked tuko locked Ata ukitoa loko tuko locked tuko locked Tuko locked tuko locked tuko locked Ata ukitoa loko tuko locked tuko locked
Tuko backstreet appointment Tukimochoka na magala makeki Mali safi safi ni mapenti Kidogo wakaanza misbehaving Jua gode jua tembe jua kodin Madiu diu sina levi vidindi Na kusho east side ni kulit Blue eyes lio pombe legit Dogo dogo tukiseti mindo pedla Kingpin ni mwashika kastika Look swafi ka Nairobi west nigga Kuwa teka kuwa kunyo sima ninjas
Oza tuko lock Nama bang bang bigi tuko lock Oza tuko lock Nama bang bang bigi tuko lock Tuko lock tuko lock tuko lock tuko lock Ata ukitoa loko tuko lock Tuko lock tuko lock tuko lock tuko lock Ata ukitoa loko tuko lock
DJs of masters of pure musical blends.
With the gentles,
Boogie Gang,
Kapko,
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 Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Kapko, Ufunga dute zote ya diguada Alibamba akatupa adiraba Kimada atapiga msalaba Nuka wia nikidania Na niki come through utanikumbatia Na niki come through utanikumbatia Na niki come through utanikumbatia Kamkoba usika eke Perform kuwa deka Kuwa doka Perform kuwa deka Kuwa doka Perform kuwa deka Kuwa doka Kamkoba usika eke Perform kuwa deka Kuwa doka Perform kuwa deka Kuwatoka, tupafom kuwateka, kuwatoka
Nikia yela, ameni mama Na kuzia diyo mkoba meni mada Na kizama wala ya mejingora Kakijipa tabaki kamewika Kumanga uchu ichazili mpukur Aki walai ni lazima pigia nduru Chini ya waba mchezo ni ya wanga Utani like mini super stryster Na ikin utawika mbaya Jini dute utawika mbaya Utashindo kinita mbaya
Zimeripoti niko jabari rana njoti Kandra kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula Andi kwa magoti zime panda zimeripoti niko jabari rana njoti Kandra kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula Andi kwa magoti
Guzling pispo ni ya kibla Ditni dibla ile genje Guzling pispo Guzling Pisponi ya kibla Ditni dibla ile genje Inigri miurien kadi shock dem Mambeko zina mwok ni mogadha Kanairo governor ni mjamo Lagunya skomo ni makibre Inademia ni memoka palma Nikipa kila youth ni dangulo Twangife baroda imemokre Matibien kuwa bambua mashashken Kamili ya kimsnadi pochanyagu Militant nuari ya utu frontline
Zime panda zime reporti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula Andi kwa magoti zime panda zime reporti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya 40 kwa kichwa medula Andi kwa magoti
Tomeni mocho itabaki nimezitoka kile ujiko jole Sinta kuokota na pata msupa kwa counter tu makota Kona jigi 20 liter sin kama na ota Kumsuka sin kama na oda kuniagizia Nikajipata tu matora Mbulu bigi ameseti move ya ora Ameseti mkono kwenye bakoro Tadhani ana drive mkono ya left kwa gear Ashani itadia menutolea jibag Fine figure ananivutia Mtoto kililia wembe unampatia
Zime panda zime reporti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya 40 kwa kicho medula Andi kwa magoti zime panda zime reporti niko Jabari rana njoti kando Kishada nangango ya 40 kwa kicho medula Andi kwa magoti
Buzz, big man buzz Buzz, big man buzz Buzz, big man buzz Big bang 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 bamboo Buzz, big man buzz Buzz, big man buzz Buzz, big man buzz Big bang 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 bamboo
Mekucheki toka zamane Juna jaka na dhane Mindi udunga kama daktare Na baki ndane kwa ndane Ate kwa ndane Na baki ndane kwa ndane Ate Kwandane, na baki ndane, kwandane
Hey, tuna step na tea na kam Tuna left na fya na kam Gonga sana tia itakam Na ataki kuja busta kisabe gonga Gonga, gonga tupi gonga Nyonyi pungi, nyonyu ki gonga Gonga, gonga, sopo jani piandom Kambia fande, mbele tuki songa
Follow the leader, Hini mali safi umeshika Pale zabe na wamalizaga Nikipita wanashanga na hihaga Sit down pon it, let me wind up on it Bend over kiasi mkono kwa slit Sit down pon it, let me wind up on it Kau fiki bay, wezi toka na receipt Tupa luga kwa DM ni za ovyo Ukini cheki IG, jua ni kionjo Mamboto safi safi, ma selfie za opo Manzi kami, wezi pata si uongo
Meku cheki toka zamane Juna chaka na dhane Mindi udunga kama daktare Na baki ndane kwa ndane Ate kwa ndane Na baki ndane kwa ndane Ate kwa ndane Na baki ndane kwa ndane
Taniwa Ganja fama na jaza nka iturba Jaba kashata na shusha kani dumba Cheza sakata jugenge kani rumba Kanma zilio geto kuna mboka minja fanya karenju Eri npige fea kuna dinda beba waleju Eri mbaka cheo rosho mina pitia karenju Eri mabrandi ni machana na mabale Alekum salam niko kando ya karim Naviding niko dungi niko dim Nani jing leta jing staki whisky nita sin Staki tim ching chong niko changli Mini jetli onda isuzu na dani bentley Wa Ameteko akafiru na kidole gumba Wa Badena ningora anamimba Wa Naseti maza shola kani dimba Wa
When you see me gully creep Would you back up slowly When we stand up on the cheer See the pony The kitty clean See the pony Me body physically fit Back up on it
Dexter Frankie
Yeah Mbogi genje, kuja na matenje Nizanya spachani kwa bash na kula menje Anadai ni unamchicha kusbila kamese Sera kutoka mitu mtugwa mitu kwa maveve Denga ni mjenga kwa zimada mina chenga Chali anahema na bado na dai kutesa Ina pistol danya skirt na dhani mina cheza Dizanya rogue na bado na paka makilema Dobo do dobo do kitu dobo dobo Chali ordinary bado na kula toto Orosho niko jing na majong Niko my things bila bo Nekuja kan me drop top bala glova na maso When you see me gully creep, would you back up slowly? When we stand up on the chair, see the pony Lick it clean, it's clean, see the pony Yeah, we body physically fit, back up on it
Yo,
mazenga dadi niko zabe na maji tukioria dogo dogo kiuzange la for real niko lit niko high kaki flyover na nini najito wachini ya maji ndo wageska niko in ticket bila cloudy easy drip niko leather super vile na wine call me sin heaven mana boso siwezi drop standard kila msia na hodi hapa kuna hizo nganga wewe uwezi omoka tunapenda kaku sleki chini ya maji tunaishi kama kreki in the heart of the ghetto kuziseti na kujo ujionea yezi andiko kwa gazeti
when you see me gully creep would you back up slowly when you stand up on it shit I still don't pone
utake uzo kichumbi kila zina mekulesha kidumbi ground na re utake uzo kichumbi kuyoria nini ya kusaka title eri ni kamedi yata na ki idol wezi mindu kichuzi kuwa rival jumilitana mekuja na ki rifle mana kizao tunapiga mojeki juu walikatanga kutukati ya keki mkidae mkakuje na mavedi tutakuwa zabe tukisetingi mahedi Kipona manango si tunadunganga mangive Jaza full clip tu nimefika maibe Tukisnadi tunakanga kila ngite Tuko shugli atusari adi manjiche Wiring mtakula maviding ju Amjui vile si usakanga vushing Sindo wale wazing senke Tuko jing tukiload magazine Utabaki tukwa scene
Mazingi kupiga tu baroda Piga riu tukukate adi mocha Piga ate hapo mrazi ya chachishe Piga changli renga kwa mrota Babylon wanadai tu potmo Wanana wongu mimbweze ni maheadbat Atu wadungi na ukapi ni mangiso Leta blood clot tukupige kidi Tiang bani ya kibonga ni ya bugde Babylon wakimwok tuko nayo Ngora mbogi kauko na obi Jaribu mbogi ujue sidi kwara Wakikwara tunasnadi kimangoto Mangoto tulipige finamonto Backstreet tukirenga unabaki Tiang zetu tuwadunga kwa mandaki
Easy beat, tunazizunda kwa has Tunawakulisha das na manyunu wamebas Now
Yeah, yeah, Batman, Batman, Batman. Ati one, toto nikapenga mekam Two, liko kutusikia tuvifiam Three, ring the alarm Game bubu tunacheza Peter Pan Bubu, cheza game bubu Bubu, cheza game bubu Bubu, cheza game bubu Bubu, tunacheza game bubu
Ati game Johnny Bubu na piga joki sporti ndi kichomesha kinduku Na dunga dima sporti sina chekini na luku Na piga dewa safi na mistari za kizungu Na piga bass manze kwanza brida Johnny Dubu Na jagas manze kama fuel ndani ya tuku Na speed bass na mandiga cheki kwanza luku Na ngeusia kwa oni nyonya bado joko dudu relax Piga moshi mbili josi mbulu ni was Bila dis cheki sinanga machungu Mta piga joki lele mkidei Johnny Juju Na vuva joa bebe wakisikia game ni bubu Cheki achi sare za dogi londa iponda kiunuku migu Weka junda ipigia kiutundu Na kadem ni huu suzi mkula dina njuga Yeah yeah, how see you check
Bubu, cheza game bubu Bubu, cheza game bubu Bubu, yeah, cheza game bubu
Bazenga
Bubu, tunacheza game bubu Yeah Game ni bubu ukiweza nyonga nduru Bazenga jina bigi na lipangadi ushuru Mana big man bazuna katululu Denje ina minje lakini ya ikosi bluetooth Kutu mavida zizi cheza kwa kwa mulu Zaki na mia kalifa na wale new school Kabla mechi konza ndakuvu wanjumu Nyak matishan breeder mini guru So basi wine baby wawakwa We basi wine ukiromboso na nichocha Kila design na warazi tunawatoka Tunaga time na mafala warudi ocha Siwa resign neza fika beju na weza Maziwa iko kwa sasa zero pressure Mishinda galab kama professor na Dexter Uliza hata ito na kushona ni fadela Bubu Cheza game bubu
Uma ya masoshi
Bubu Cheza game bubu Cheza game bubu
Chuma, chuma ni ya toshi Chuma, chuma ya masoshi Chuma, befu mlingoti Nandoma na aluta siyo shikisha na njoti Chuma, chuma, chuma ni ya toshi Chuma, chuma ya masoshi Chuma, befu mlingoti Nandoma na aluta siyo shikisha na njoti
Niko kutu Jonas kia nataka ngipo Kangia uska kusawi tabidi nitoe tepo Last week nilifuliza mirista Kurigi digi migi kutega na joko wa mita Kuse sana kanilamba kama tumba Liskizia kwa tong na si alipewa chuma tantifa na washwa kapungi nitaka kata na tema jaba na kaka mata mucheza na kina mata na wapapa saki bobo rasta
Ati chuma, chuma, chuma ni ya doshi chuma, chuma ya masoshi chuma, refu mlingoti na ndoma na aluta siyoshi kisha na joti chuma, chuma, chuma ni ya doshi chuma, chuma ya masoshi chuma, refu mlingoti na ndoma na aluta siyoshi kisha na joti
chuma venye ngumune za dhani, chuma ni doshi kango koni vajo iyo pongi ya initoshi nika venye njumune za dunga na ikutoshi yopenda yo rungu venye begi kam lingoti murio na kashika jese magia fandi ni mnoti Ruka ruka juu ya deki nikirusha manoti Piga nduru kani tamu nikimwaga manjoti Mizi pedi ni mashada nimeweka kwa koti Katoto kuwaka uneza dhani kwanza ni sola Akinda kachapadia zungukia kama ni rola Nginyondo anapenda sayo ushinda kame ni hola
Kuchapa bifete bolo ushikia kama ni gola
Ati chuma, chuma, chuma ni ya toshi Chuma, chuma ya masoshi Chuma, refu mlingoti Nandoma na aluta si ushikisha na joti Chuma, chuma, chuma ni ya toshi Chuma, chuma ya masoshi Chuma, refu mlingoti na ndoma na aluta siyo shikisha na njoti
Nimgeni geto zona naka wakibombe Akipitereza kwa pana goya mgote Msupa kijipa dalili za machoche Piga na ye geto roundi joma fisi wa rombe Walikam, na jome fika jo party start na wahan Na beza kifisi that's the plan Kuna time jome fineza chizi kasiko high Kiki waka mawili kende kushoto na isikae Si ujipe, nikuteke mbele mafese No shike ikiki mjulu bang si mete Labda nikuwe kadere na wenganya nikuendeshe Kwa gendi stingo zote na kukata mindo wembe
Ati chuma, chuma, chuma ni ya doshi chuma, chuma ya masoshi chuma, refu mlingoti na ndoma na aluta siyoshi kisha na joti chuma, chuma, chuma ni ya doshi chuma, chuma ya masoshi chuma, refu mlingoti na ndoma na aluta siyoshi kisha na joti